abana abomugenzi kamba wamagezi bave mu byokuzikula kitaabwe bagende bakole ebyabwe ebibawanya ebya Paulo Kafero Kafero naye yabijja ku kitaawe bonakiti bagende bakole ebyabwe ate n'ekirala tekyetaaga kumuziikula okufuna ndagabutonde bonna bwe babajjako omusaayi kasita banalaba ndagabutonde tugambe abaana munaana nga bafaananya ndagabutonde bajja kumanya nti baaluganda kati bana bwebabuusabuusa bakeberere ku musaayi gw'abantu tekyetaaga kuziikula mufu naye bino ebakayanira nalabye ennyumba ya Kafero gye balwanya wano ekajjaasi eyo ennyumba oli muvubuka wa mulembe mutebi okayanira ennyumba ya bisenge bisatu olina emyaka 25 bagende bakole ebyabwe tebaziikula musajja oyo